Divana nabantu Utando ndi Kwenisegile ndalazi Luhamba nentlungu Luhamba notaniswa Uhlala kuxatyanwa Uhlala kuxoliswa Luyandiphilisa Uyandiphilisa Uyandiphilisa
Uyandiphilisa
Uyandiphilisa
Uyandiphilisa
Uyandiphilisa
Uyandiphilisa Uyandiphilisa
Ndiziva Dina mandla Ndingamelana nantoni na Andindedwanga Ndingamelana nantoni na Ngoba kuwe Uthando lolwenyane Kunini ndilimba Come in me, Lord, tando Haya lako Haya lako
Haya lako
Luyandiphilisa Luyandiphilisa This is